Yeah. 빙의 왈 빙의 몸에 have weight it is true 풀모 잔자 풀모 웰스 투스 히스 바스니 타타 아딘 to the top top yeah who wanna see money talk 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 yeah who wanna see money talk who wanna see my wow what you want wow seke seke moko ni mabao kei natupia na take it over over again situki na shine woke tell me over again I am the league and want to think about again Delikwede ya mamea wate kati sina mpizani there Naweza rap on the spot inavunja basi Na make vina urari utashi wazangu basi Kwa usomi, wasi jikoshi kwa mpresenta Ujio sheta biriwa bashi na limeke vibe High to the top, napo sema hey my chief High, yani high Goma zinaopanda we how, wanasepa ni kipaji omi Si ni mawio, si macheo Mgaji ni hala, ingekua gaji riski Wengine, situ kwekua, maskini kufa, malaki Mina ona hadi pia, ukunua yewana pia Hey we talk, sema ni talk, talk, talk
Talk ya vipi
Itoke vipi mimi
Itoke vipi
Nieleke wapi mimi Itoke vipi mimi Itoke
Itoke
Itoke Itoke
Itoke
Itoke Itoke vipi mimi
Itoke vipi
Nieleke wapi mimi Itoke vipi mimi Yeleke wapi mimi Itoke
Itoke vipi
Itoke Sina ufuasi mimi wa mala vidabu Nipe changu ni sepe Sikwame kwa panchi zao Nipe biti ni kupondike Wajivu hao Pia wanago hao Luke simjui Lupa pia simjui Na mjua Dr. Dre Next is to style mambele where Tuzo remba Kwetu he make sense Tua tuzo ya rap besti Wa watu hip hop rapper kama unajua unajua show it to us wasoma nyakati mbona wale ugonjo moja moja mtoto hoja sina rasi ila rasta love moja moja niongeze kasi don't ni fa on the top to the top nilumbwa najua think to the top not down ukubwa wa poa si wingo kama umbo ni dogo ila kichwani ni wa fast class to the go my go sing wa wa the best of all tuna go go
Itoke vipi mimi
Itoke vipi
Nieleke wapi mimi Itoke vipi mimi Itoke
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 Itoke Itoke vipi mimi
Itoke vipi
Nieleke wapi mimi Itoke vipi mimi Nieleke wapi mimi Itoke
Itoke vipi
Itoke
Itoke vipi
Yeah, what up? Viva la vida, rest in peace to our youth, brother and sister. Lack vision, accidental, Nicaragua, you know that. One love and much respect. You know that. Itoke vipi ndo nguzo, a man no pender. Much respect, hey town.